Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Attack Abe Hamajimata Galgala Kesa Sala Mafolaka Hanga Sasadit Metrobandi Kurasagal Digdamila Maf Digdamishanirat Washington DC Raka the Bursu Sagantafan Oromo Amajalkab. Kiptata ebile digdamishan barakumala maf kutator banagan Kenya lafafago bakarra dubatajurru Washington DC ra bakajirta marat tisinaad akkabu daggefatota Kenya attamoltan kesummesitun kesangalgal ranja lanne gammadad.
Kano dudu bisu antujube horati matan odu torri ummata Kenya kannem filannof galmani tint alamufja.
Kanida kesa jiru gazet esas kender naga bat athar gatejra odubo dagabasa kamna. Lami wan biyoti Afrika kanen Amerika kesa tibaratan finfinne kesa tiwal gaygu yasa dijal kabaniru kanarrattis gabasa kamna. Kopin torbani waye ummatoromo shamarre umri digdamo ta kesa jirtu furate diata malirratti bekamti yerosa ega indiata. Hangat umurasa ganta kenya tinwal intura jecha gutum maudu addunya garatu jubeti debina.
Kanida kesa jiru gazet esas kender naga walta presi sadar ka dunya bra bat asa waga kan gota wala buma presi ad dunya jet war gatejra. Waltan kun bat asa kana lubbu sani waregani wala buman presi yada ofi ibsurratti kanen gazet esota gumacha olana kabanif kennama kanarato dur abu daga basa kamna. Kanen United States kesa tlenjif barnota furatan lami wan biyota Afrika kanarrat mut anna wal jijiran seminar guyota sadi finfinne kesa tjal kaba mejra. Biyota Afrika kut an kesa kanen walit tirufan namota United States kesa tbaratan yukan lenjif furatan tu seminar charrat tirmata kanarrat ammas udur abur gabasa balak amna. Kenyan flanno baati hagayet uftu utun gaindro tora ummata sagale kenu ka biyota Kabiyeti guyota sagaltamaf, umfan korachi sajirti. Hayyona kajat anittu koronankun, makan namota kurna kumala kawamani hak amusa amul isudanda, gabasa Muhammad Yusuf namot ees.
Jalkaba wagga kanarra yerok amni filanno Kenya lammi wambiyeti sagaleken nangalme surrato jesature, batito kukesat lammi wambiliona jataantu galme same. Partilin politika, lammi wambiyeti miliona kurangalme suraf kayo lafakayetani turan. Taus galisa rada kabun dandenye. Karagam mat galme sami miliona sadif kubat ibbator batawagar siza galme njiru. Wajira la kofso ummatabi yole sa kakeniatif itgafata makataan Samuel Ogola. Namoni robaye la kofsa namota na naota ijiratani olkasani dubbachu wanu majiru jachu nifsan.
It's human. If your expectation is not met, If you are feeling you are ten and you are told you are only...
Galiya dame akabu ankachun wanu matadanamara mullatu. Atikura njete laki saddet yoje dame kunsirri miti wanjeru sitira gamu mala. Kunis alanamara wa mullatu. Garu sobarrat tutontane ragalef lakofsa kabatamarrat akkundau kamdu radebe endu badajaran. Barakumala mafkula sadif, barakumala mafkula tor bagidduti, lakofsi lammi wankena filannu of galme samani, miliona shanif kumat ibasadiin ol guddate. Lakobskun amma miliona kuda sagalif kumat iba jarra gayet abate. Kun ummata biyatti wal magalati miliona afurtami shan taurra gara walakka jachuda. Jarmalem mormituf tajabdoni siyasa agitoko waay lakobsa kana shakikaban. Ummanni kenea rejresi kanumrin wagga kuda saddeti gadit jachun kafilan nof ingayin jachuda. Kanaf jachcha komishin walaba kafilan nof imma dangale ka kenea akkat abban walaba sadarka dunya KPMG jaramu. Galmesa nara deyye kora turama dejira. Abbanu kora nakun kardile enyum maf pasportile enya lammi wan ifkenna mandabale maddena dadati gar garamudan mak awan filannuf galmesa man kanra deyye lala jiru tau beksisejira.
United States if Britain baati dar bedandi wan balali giddugale sabaharra laptop if computerat ayara sensisut orkani turan. Angaunis nagenya dandi balalif yaaddawdan akka fakkenyaattis keessuma haleella furbaana bara 2015 namni haleella raawwate dandi balali somaliya dallo ratti bombi laptopi keessatti kiyyeesen ofiisa ajjeesu saatuqan mootumman somaliya starkamfi adda nagenya buufata xayyaara maqdisho laalchise ka fudhate yootaw karoora kan akka united states if britain fakkenya godachuudan meeshaale electronicsi xayyaara akka hin seenne hin dhorkinu jedhan brigadier general abdi Anshik Jima, hojigeggeessaa waliigalaa kan buufata xayyaara Maqdisho, Adan Adde, hojjettoonni isaanii caasaana geegumsaa cimaa keellaa sana keessatti tolchuu isaanii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif ibsaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. United States of Korea kaaba sababa yaaddoo niwukilaaraan kan ka'e gara walitti bu'iinsaatti siqaneennaa jiran kanatti yeroo amma Kooriyaa kaabaa keessatti dhimanii kanneen jiran dammiiwwan Ameerikaa sadi yeroo dhiyootti waan hiikaman hin fakkaatu. Kim Sang-duk kan jedhaman lammiin Ameerikaa hiddi dhalata Kooriyaa kaabaa nama hidhame sadaffaa ta'aniiru biyyattii keessaa bahu utuu yaalanii buufata xayyaara Pyongyang irratti sanbata darbe qabaman. Kan umriin waggaa 58 Kim University Science of Technology Pyongyang keessat accounting barsiisaa turan yuunivarsiitii warra Wangeela kanneen dhiyaan geggeessam yuunivarsiitii dhuunfaati. Kooriyaan kaabaa waggaa 85ffaa waraanni isaa itti hundeeffame har'a shaakala yeroo ibiddi ka'e ittiin jalaa miliqan agarsiisuudhaan magaalaa handaara galaana gama bahaa Wonsan keessatti kabajuu ishee ministiriin ittisaa Kooriyaa kibbaa beeksisee jira. Kanneen taajjaban hanga tokko biyyattiin meeshaa niwukilaaraa hidhattee jirtu kun yaadannoo kana yaalii niwukilaaraa 6ffaa yaaluudhaan kabajji jedhanii eegu haa ta'u malee kun hin ta'in jira. Ayyaaneffannaan kun kan dhagahame dooniin niwukilaaraa baattu kan bishaan jala deemu kan United States Kooriyaa kaabaa innaa seentetti. Humnoonni galaanaa biyyoota lamaanii shaakala waraanaa bishaan odola Kooriyaa gama dhihaa irratti geggeessamuuf Jaappaan waliin wal ta'anii jiran. Shaakalli humnootii galaanaa kun hanga roobii boriitti itti fufaa guyyaa kanas pirezidaant Doonaald Tiraamp seneetaroota Yuunaayitid Isteets mara waayit haawusitti afeeruudhaan waa'ee Kooriyaa kaabaa ilaalchisee ibsa iccitiin kenname ibsuufiif jiru. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp har'a kooluu galtummaa seeraan alaa ittisuuf jecha daangaa Meeksikoo irratti ededa kan ijaaran ta'uu irra deebi'uun dhaadatan. Kana kan dubbatan falmiin maallaqa ijaarsa kanaa ilaalchisee bahu hanga xumura waggaa kanaatti akka dheeratu yeroo godhanitti ture. Kanas torban gana hojiin mootummaa tarii sababa bajataan dhaabachuu malu ittisuuf jecha sabaa himaaleen kijiban ejjennoo koo jijjiiruu kan isaan gabaasan hin eeyyaminaafii jedhan Tiraamp. Ededi sun daawaa sammuu adoochu nama seeraan ala deddeebisuu dhaabsisuuf ni ijaaramaa jechuudhaan tuwiitarii irratti yaada maxxansaniin beeksisaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mana hidhaa qaallitti keessa ka jiru gaazexessaa Iskandar Naggaa Institiyuutii Pireesii ka sadarkaa addunyaa biraa badhaafamee jira. Kanas dhaabbata kanarraa daayirektara kutaa advokeesii fi kominikeeshinii ka ta'an Isteevan Ellison haasofsiisuun Tsiyoon Girmaa sagantaa afaan Amaaraarraa gabaasteetti. Dhaabbata walabummaa pireesii addunyaa 69ffaaf gaazexessaa Iskandar Naggaa goota jedhame badhaafamee jedhu Isteevan Alis. Dhaabbati kun kanneen jireenya isaanii wareeguun haala rakkisaa ta'e keessatti toonafin oguma gaazexessummaan kan ilaalaman walabummaa pireesii irratti qooda olaanaa kanneen gumaachan walumaa gala walabummaa yaada ofii ibsachuu jajjabeessuuf gaazexessoota wareegama baasan goota jechuudhaan badhaasaa jedhaniiru. Kanas teessumisaa Kopenhaagen ka godhate dhaabbata sadarkaa addunyaa kasabaa himaaf deeggarsa godhu waliin walitti dhufuudhaan ta'uun ibsameera. Iskandar Naggaa maaliif akka filatame Isteevan ennaa ibsan.
We've honored Iskender Nega from Ethiopia in recognition.
Gazetessa Iskender Nega Ethiopia kabajafi bat asakana kennu kenyaf sababan tokko sera farashor ke summa motumman Ethiopia base yadum mataw kamsu fit gargarame jechudan yerod erada mormusatini kanagochudaf gati base qaba wogotaf irrededdebe hilamejira ammas maneda qalliti ke sejira
Akala kofs Ethiopiat barakul asagal sagaltami torba ho ganota kanijit walin hit akesa kanture hati warrasa sarkalem fasil manait akesati muchada udan ergahika mebodas muchasa walin yeroga atu nargatin Iskender Debie hit amu kadubatan Stephen Ellis motumma Ethiopiak ekun barresusaf manni hit a manasate ejedan Charrakanan Iskender akahika muf wa michagochuf akasumas Ojisaf kabajak abnu ibsuf, bat afne jeraniru. Matis kender kesa namala makofatu manahit ati dubbisu danda jechun ammandura radio sagale Amerika kanibsite hati warrasa sarkalem. Iskender harra bat asakan argachu saatif gammadushes abbatichaf ibsite jirti. Gabasa kabratich ena kanne United States keessat leenjiif barnoota fudhatan lammiiwwan biyyooti Afrika ratti muuxannool kan ratti muuxannool jijjiiran seminaari guyyoota sadii Finfinnee keessat jalqabame jira biyyooti afur randeebi'a biyyoota Afrika kudhan keessa kanne walitti dhufan namoota United States keessat baratan yookaan leenjii fudhatan seminaarichatti hirmaataniiru gabaasa Iskender Fureew Finfinnee irraa erge namo dubbisa.
Sagantaleef carraale addaddaatiin kanneen United States keessatti barnoota kan leenjii argatan lammiiwwan Afrikaa biyyoota addaddaarraa Finfinneetti walga'an kun guyyoota sadiif mata dureelee addaddaarratti ibsawwan kennaman dhaggeeffatu. Muuxannoo isaanii wal jijjiiru hidhataaf hariiroollee wal gidduutti uummachuun yaalan. Jalqaba seminaaricharratti kan haasawa dhageessisan eeggattuu ittaantuun itti gaafatamtuun ergama embaasii United States ka Finfinnee keessaa Lucy Abbott kanuma gad jabeessuudhaan dubbatan.
Help us build a more robust network of the people you know who are similarly doing
amazing things. Namotasin bektan kanneen akka keessan hojii dinqisiisaa hojjetaa jiran waliin akka hariiroo cimaa diriirfannuuf nu gargaara. Namni sin dhiyeessitan guutummaatti fudhatama jennee amansiisuu dhaabanneyyuu nama daawwannaa sadarkaa addunyaaf carraa argachuu qaba yookaan sagantaa wal jijjiirraa muuxannoo Mandeellaaf ulaagaa guuta jettan. Akka iyyannaa dhiyeeffatan jajjabeessa waa'ee isaanii nama embaasii keessa jiruuttillee hima hariiroo cimaa akka wal gidduutti ijaarran nu gargaara.
Seminaaricha ka guyyaa har'aarratti qorannaa duraa ka dhiyeessaniif ibsa ka kennan dhaabbata Cambridge Industries jedhamuuf hojii gaggeessaa olaanaa ka ta'an obbo Saamu'eel Alamaayyooti. Barnoota sadarkaa lammaffaarraa jalqabanii United States keessatti ka baratan obbo Saamu'eel. Seminaarich namoota United States keessatti barataniif carraatti wal baraniif wal quunnamtii uummatan kabanu ta'uu dubbatan.
መገናኘት ራሱ በጣም ከባድ ነው እንዴት ያገኛቸዋል ፌስቡክ ላይ ፈልጋ አይደለም ወይ ሊንክድን ላይ
ወልቁንደሙ መታንሳ ባየውል ፋታዳ አከሚታርገጣ ፌስቡክ ይረት ዮካንሞ ሊንክድን ይረት ይበርባደሚቲ ሰገንታሌን አከሴና ጅራተን ነሞተ ከና ዱዱቤ ሳኒ ኤኙማ ሳኒ ደንዴቲዮ ጂ ሳኒ ወነሳን ጅረን ዱጋተውሳ ኤምባሲቺ ቆረቴ ገቁልቁልለ ፈቴ ቦዳ አከዶ ተኮት ወልት ዱፈን አከወል ገርጋራን akka yaada wal jijjiranii fi kanneen biroos akka quunnaman gochuun baay'ee waan gaariidha. Wal quunnamuun ulfaataadha namoota yaada tokko fedhii tokko jajjabinaaf kaka'umsa tokko qaban walitti fiduu fi kutaa tokko keessatti wal quunnamsiisuun ulfaataadha jiran. Dhaadannoon seminaarichaa ijoon inerjiin hundaa dhaqqabu ka jedhu barreeffamoonni dhiyaatanis mata dureelee kanatti kanneen fuuleffatanii jira Iskender Fureew Finfinneerraa.
Biyya amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 44 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbe sa'a tokkoof daqiiqaa 44 wallee durii kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Thank you.
Tarfasa mitikku walle safe du galate fanna. Waye matoromo kanabek tulat. Kesumman kenya ka waye matoromo harra la listu tofik jedamti la listu shamarre gannadik damisa diti. Dikennanu wabarre sujal kab. Gaf ganniki yashani. Akaku kiya jalata en duri duri senaf en numaki barachan turejet kitaba shambarresite filmille barresutti jirt kitabi sike satokko imala jire nyajeda imala ummati oromo godina gara gararra nama shantamatau gamagaman walittidufe wan heddu kesa darba walin yahu sena dugaf asosso makab sorat asindura gafisin kitabi si ebisisu finfinne demte turte dubise kutaan durakuno sora
nama maata dubbisu jirhunu lalistu tawfiqit bako agricultural college yokana mo college qonna bako barnot science biqiltu tin degree ne bifamte kitab shan barresite film ille barresu jiraajet film shan la faqabaajet shanan kun news he nagar gara dubbata agito kammo aga kuta torba tama ka dera tullenin jiraajet kitab shan kabarresit khaysato imale jirenna jeda filmin kun maana saa kitaabi kun waan maal dubbata walumaanu itti aaneetiin walumaan gaafanna lalistu guddoo si galateeffadha diqqeenna jalqabe waa barreessaanaan jette maantu akkat waa barreessisi tolche.
Gaafumit akkamiin illee gaafata akka yaadani waaquma biha gannuun gaafuun gara ganna sagalii akaakuun kuyibeetta waan kee dabarseena aadaa waan akkana hanguddoonattaasa waan kanis jaltaa'e waa barreeffadha achuma wanni honiyoo namitii fayidii on dubbatullee hangaasisu ta'u. Bor kitaaba kana han barreessa wadhe kitaaba seenaa haa guyyaa fayde waan akka kaartoonii limee wal tole ruuha heenna qabatti ba barreessa deeman gaafasiyyu wanni barreessan gaafasuma na seente.
Seena barreessuu feetimoo taphaa hoblu barreessuu feetimoo waan akkam ba barreessuu feeti?
Ayyoo barreessuu feeti hedduu anini waan seenaa fi aadaa wal qabatu barreessuu feeti.
Kitaabota barreessiteetiin amma eebbififtee nama hedduulleen jaalatu kunii imala jireenna jedha. Si wayaa aadaa of hidhatte baadiyyaa keessatti lafa dotii keessatti nama waa barreessuu jiru fakkaata dudu duuba horiitti mul'ata. Imali jireenya kun iyyuu maan jechuu imali jireenya jetteetiin jalqabde maaf mata duree kan kennitaaf kitaaba kanaa.
Ilmi namaa tokko eegu guyyaa gara haadha keessa buutee waan iddoo kee dabarsitii jaalala jira jibba jira jireenya kan keessa yoo dhalatuman barumsaa seenuu jira hojii argachuu jira jaalalanii gosufiitii qabu jira kabiyyaa qabu jira hasabaa qabu jira. Waan hedduu keessa nama humni jireenya kan keessa addunyaa kan gubbaa waan hedduu keessi mas gabaabumaa wanni ani mal jireenya dheefi oromiyaa kan keessa laftuu bahee deem kitaaba kun lafa oromoo kan lafti hin jirtu dabare ammoo keenya dabara keenya fudhannee boranii agiinage guddaan iyyuu gara keenya kan keessa lafti boroon laf balloo jiraachuu keessa jira achi akka Tanzaaniyaa illee uummati keenya Tanzaaniyaa tuulee jira agachii mal kitaaba kun gara naannoo Garraayyaa Golloo. Kanaaf mal jireenya dheetti moggaa fi gabaabumatti.
Imali jireenya kan agarsiisuuf namatti fakkeenya fudhatte namummaan dhugaa faan yookaan ammoo yaadaan uumtee maqaatti kennitee fi barreessit faan nama gami kee jirka?
Namni hirkaan namni dhugaa karaatti ta'ee hedduu kee jedhamu dhugaa haas keessatti seenan isaallee waan dhugaa guddoo kee jiru shaalaqa jaatanii alii yookaan kumala jaatanii alii kee jira. Asti ammoo namni ilmaan ni barsiisu jira. Gan booranaatiin dooktar Leemal Leebanii jira. Dooktar Deebanoo Diidaa gaazexeessa Daraaraa Galgaloo. Gama Rargeetiin dooktar Sintolina Bilisummaa. Gama Wallaggaatiin dooktar Seenaaf Magarsaa. Am gama Walloolleen Yoomi Tolaa. takun tali orma ta Tanzania lin jirti nemi gababu matti nemi khay jirkana karakteri nemi ammo makan nama harma khay jira karna ma fatta misagali oromium gutu
oromia ju khay deme fulatu hamba ufna mulaten
doctor ni malli bani terborana san tawrom ni dugar chifa waltich ta Tanzania lin bay haraya lin bas
doctor lemman e sakate sambat
Dr. Lehmann, guia e stai egal capitabino.
Io arca capita, ti cosa come nato bese io?
Università in Romaia, Bartotti, si è visto che chiesto, scopi e pari, guia e nam gammacci, suma leggeri, o che c'è stata partita. Viste di un fi Bartotti, barata ma, ha trovo male un bese, vacca, basti, tolti, accinto. Io trading, al gambate di un dattolo, ma tolto un dandi. Giren cuta garadrato, ti è detto. Kanafu ibu sampai terperpun terkamta. Ijo le tangke sami abdi minta labba gada. Namu tufat gaun guracam bari dah ibu fufde mangke sa. Lima liman tok. Minta labba sa kuban sille bari. Furdo le kalol le tain. Il kugurdo hani kugurdo abdi. Rabbi wan cufa gute kini. Minta labba fkavat kabdo dal. Guyan ibu si minta tan tagam macul hagadali ibu si. Barmau sisi pemurtigar orisi galufi. Ummato don baratin si warsisan sajaji lufi gutto gamma tigaru abbani si wanotin barat jeregaf bawwe nyaqat tintal dubra o han dinat terde asun shajatani wat risira fu e ammo guya isin hi bifantu shajatani li rubuna dunya haner jatu abu isat nakmale gabi sebo
na sena nam tokko agar sisu jirta le manam ga sena bernoti si fitat khan ufin dubbachu jirti
ufin dubbatam guya hana Nabi si versi si jarsi, haba zaman jarak sama syarak ajatannya lalu bung jarak tu dapat wisat ini, atau gue yang ini si harga sih sila, misalnya itu.
Aha, amu fiendu baca ujar.
Fiendu baca.
Aha.
Eh.
Lima nasi khati garam dapat berarti.
Lima nama khati gue yang anak muri, ah intalah. Iya sih, suni beta. Doktor sih, tolin nabi semua tu walin, tidak ada gabuan ini, aci tidak ada radar dire, borana dire megat ini masuk. Nan ke tla foromea tan chufa khesa rakko balli misinger tellene tuccia harayu gar shawa achi arti guji kituma toromea tibi ni tala wallaga ta doctor tinaf magarta ti wolargo oromea tan chufa ti de sistamu tan ke gafu mar magal kara han chufke gaf ta mustadin tor han chufa wallaga tilparison guya di famtegas wallaga tana rakko sirge tellene jirti Rako sirge tana nama oromo tulama hashawa tifi nama jarti aradge sa diridawa ta oromo takar kaartijir. Erkaar sana walargan. Atsidee bitar mumatin tal oromo ta shawa ta rakka targani karkaar solargan. Atsidee bi maknyata tin tala devi ammalin tal oromo ta walagga tini nam boran in tal boran demu jirtu walargiti asumat rako wayi waayi barbaadani mucho romo arsiti walargani hullaini karkaar ee artiyam kasuma malle sidamo le ummat kushte sahadan isilin guddo ummat romo diyaatu warkalleni walargani ni jira nam hullay war karkaar artiyadu miti dite ammo guji bulani guji talle kamo gurba guji nama dole dani wo idole kan karkaar wore kuna kasi waltu
ni yani nama gamtaane ge warri aahun
Wari aku nama ga, egi arab geha, tegu ya arab geha, tanah yu mangu dole ni dua jam, mui singa fasiha tu, nami shawa tu kopi, nami arab geha tu kincar kare, wara sana cuma sim nomor istega, yufi abate, singa borana nak aje. Sesama lele jarin dah bate ha, wanya ti bu tu, saat igar tawa igar saat sedih, nami arsi tu kumai, segala isi, odi fatin tali wallah, galen nami arsi kerti. Nami am kayu boleh India mu jurubah tu lah cuma tiwang orang terkare for ibu le ani gara tiwan arsil install boran atau install lagi dana wal kawasan dia mu jur kari han kesan mu cai lo abba boran le walarga armar rako wayir gate kulein awas jalagore mu cang sidamu terkare asidamu le nak cuma tapi nami am we guji wal gate gurubah guji dana wal terkare tu macam titi ide salah orang muka Doktor Senaf magar sa tanah boran dia masih lagi kerat tergede, kalau kau bawa ni usg setet foto di internet warga lamentan boran awalin bay, warga anjalumaf, akhirat si walar ganu malay.
Nah, tanah pusing aku dera, harap dia kalau abani ya, dekani ya, dekani termambani la forumia tu fed dabrani titu gorani tenaga hurani tolodi fatanit.
Iya.
Ado kanumiau jiranu do kanumiau jiranu boran ambani boran kesal lain dabran fakati Tanzania Kenya kan
cuma. Boran kes akas. Eh, tak awal lagi tu leh fulauji si hospital mau yalle si artikam Dr. Devan unam shalaka jatani nisi walin barsiise akta saatu Dr. Devan ofi Dr. Sena su yo jima walin baratani warkan walti isin warhana chumato jiya fi isin ammo jin joyse te wambe ta bomborana hanirato jetti wanum kana East African pastoralisti hate wan kana sinta atine nemi fin finne follow wala garte Nairobi yani woran Kenya hanco fe katta muran demani gosmasai tanal lewolin argani wan ituke jira sirati nam kukuyo jira malle hospitala gambo henya Dr. Karangia kirai tuiden aborana woltuf
kuntufti sena woltna kate jiren wolt dabalate yaw jirado ku yaw majir
jiren woltna kate yemal jirenya lanam jirenne hunini do kanu ji woltna fika kham barum sta wolt fika kan jalate wol jalate wol fuda wol tufa kan jalal gusati wor wor qarqara wolt gota
imal jirenna jete tanaf imal jirenna babte sena gumi yaw jir gumi wol yaw jir jiren woltna kate yaw jir
gumi ballo wol ya el
ata manke sagar sisu feta tanam yo kuntuf barresitu
wonu gutton jira tokuma
tokuma tanagar sisu jirt Lansa, kana gugudda nami kitaba kan keeti dubbise yurra be ku fadanda kitaba kan keeti imali jireenna kunene agugudani kuma atamma jechu jirtun khulin seena tokko gumit seena waltna qate tokko ma foliya ujira gumi waliya ujira manfaqe jiru akana
aga jira seena jira qaso jira zalala jira jalati tulayo jalalin jara bumman urumatu wal jalati wal futu ke jira haruma ada tinechu idolen tun ta qira fokko qof ta harumada tin akada oromo tu atti barnootin jira dinetten cirti guddisi daima in jira gaba mata kan wol qarqara sun buu sagono falen jirti
shalaka jaatani alifa na makana hanfa ke sabar reesite be gaba si wan jaatani man jette bar reesite
kuma na jaatani ali bo toromo de mare mare wanu misa de biamale idolen shanein tan wan guddolle ta shalaka jaatani gaba umma sena nisahan wan yoon barreessani la haysa baanuuniti nam gosa of kenne kitaab ralleti namni kutto jaalata
kitaabi kan gabaabu matti oyyu laalle jireenni gos tokko jireenni matti tokko hayaa agarsiisu jira kitaabi shanan laf jiru haa maali dubbate
tokko alameeto bineensa fi nam jiddu an jira duridu illena ta umale duridu laf jiru sada barto dontaane akkum bineensi dubbato Bini sana tak nak moli.
Nasa
sana tu cuma, bini sana tu cuma rakun sama tu bila bini sana tu berasa. Tapi senam jitu, niam bini sehoni, bini seholen tarin, bini sekara boran ergilah hisa tarin, ni. Tarin sana tam ukubetin tarin gudol jahat, cik resdenne, kursi cik resahnya firdabre. Nara ukubujerse, irse tarin sana habo kamera anfagi, nado kau dah gua torkit. Ara bini sehisa sangkin tu berasa, uste. Cigari hai ke tani mal hospital barwa darga chundan de na khumna ma fit
kun kitab la meso fasadeso ta tulle
khala amu kitab an karave ta barre seyu o sun darbini fi da barteni oromia kuta afuri of kesara a che rakin na rakin guddo jira rakini warum stan jira rakini jirena edu yuma ke kudda ake
kharibina
tadibina mo sina ha hu hiya dinga hinin timannan kuta shani waan gaafas barreeffadhe irraa leerkoodu godhe lafkaa'e
kutashan gaaf jirte
barrees gaaf kutashani gaafa nyaakaa'u gaafas rekoord goche jalaan lee barrees akkaan dhibiin ammoo waani guddis daa'ima akka malee nam gammachiisaa jira akkuma aadaa oromoon dhibiileen qabdu taajilmaa nyaatutti duratti nyaata baa warraallee yedhuuf ijoolleen goleeffatteedhe gaafata onni ijoollee wal qabata haboorani ijoollee ta'umaa onni guddoon booranii bakki ijoollee agamitti
ma filmii deema filmii shan lafa qabaa jette maanfaa shanan
Debi gaafif kanaaf kanneen biroo torbee walitti deebina shamarree lalistuu Toofiq hedduu galateeffanna.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Kan hidhaa keessa jiru gaazexeessaa Iskandar Naggaa waaltaa pirisii sadarkaa addunyaa biraa badhaasa waggaa kana kan goota walabummaa pirisii addunyaa jedhu argatee jira. Waaltaan kun badhaasa kana lubbuu isaanii wareeganii walabummaan yaada ofii ibsachuu irratti gaazexeessota gumaacha olaanaa qabaatan filee akka badhaasu beekseera. Prezident Donald Trump fixiinsa naazii yaadachuuf jecha har'a bilisa mana maree bakka bu'ootaa keessatti sirna qophaa'e irratti haasaa dhageessisaniin jibbiinsa juushaa irratti oofamu itti duuluuf seenan loogii sanyii buqqiseen balleessaa jibbiinsa nin balaaleffadhaa akka pirezidaantiitti kana yoomiyyuu juushota cinaan dhaabadha jedhaniiru oduu namaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America gargala keessa saalama folakka hanga sa 3 meter bandi 19 digdemi lamaf digdemi shanirat witata hanga jimatat qopi afan oromo tin dabar su asratira wata qopi borutin walitti debina nagatti bula amma saganta afan amarat ittifufu.